siku magaza tira nyimbo uwe inataka nitafuta mrembo uwe kila siku magaza tira nyimbo uwe inataka nitafuta mrembo uwe uyu atasema penzi kidon uyu wana nyumba na gari yule kusema baby tukao huku ni ngumi yata chumbuko laki Zanzibar na tanga ukinasa tu basi umekwenda wengine wana kesha kawaga
kidogo.